Nuhu maayi, amma ɓe warɓe gaɗa Nuhu faa jone ɓe mbaɗa ko booɗa. Allah hoccimo yiko muɗum, Allah hoccimo dooka muɗum. Ɗum hollugo no duña no jooɗorto nder shari'a muɗum. Allah hocci tagu dooka muɗum ngam huuraka raa dooka Allah. Allah wi'i, emi laati Allah go'oto goongaajo, a yi'ata Allah go'o. Ɗum min tan njuulanta, min tan Allah njuulanta, njuulanta teenaaci ko haa'ere go'o, ko goɗɗum feere go'o. Ɗum min tan Allah goongaajo. Kanjum waɗi taa innete innde Allah e mehere. To njaalɗaa fuu a inne innde Allah e mehere. Allah ɗum Allah. Kanjum Allah wi'i, suɓe nyandere woore nde poftoton. Nyandere nde nde poftoton, ɗum nyandere nde teddinton Allah maalton mo. Kanjum mawnin inna ma'a e baaba maaɗa. Haana mbaɗa wara hoore. Haana mbaɗa wara hoore. Kadi ma a ho'ata yerijo goɗɗo. Kanjum kadi ma a wujjata. A feɓata. Kadi ma a waldata yerijo goɗɗo sey yerijo ma tan. Kuure dooka kanka Allah hocci on. Kanjum laati to en kuuru dooka ko Allah yiɗa. Kuure ma dooka ko Allah yiɗi. Kanjum ɓe kuurata ko Allah wi'i, ɓe ngalda Allah e ɓe wuttudu Allah. Kanjum Allah yiɗa duña ceeda wuttudu muɗum. Allah yiɗi kawriten e muɗum. Allah yiɗi ko booɗi fuu. Allah yiɗa naate yiite. Ngam Allah yiɗa naate yiite, kanjum waɗi lildoyi cisnoowo. Allah yiɗa naate yiite, ngam maajum waɗi lildoyi en cisnoowo. Moi woni cisnoowo? Cisnoowo on bo kañum woni Yeesu. Allah no lildoyi Yeesu ngam loota junuubaaji meeɗen. Kanko woni cisnoowo. Yeesu Almasiihu kañum laati laawol go'otol jahareengol faato Allah. Goɗɗo tagu wala gareeɗo ittaneɗo en sunuuba meeɗen sey Yeesu. Yeesu Almasiihu waɗa huunde ko booɗa, kada Allah lildoyi ɗum ɗo nder duuniyaaru. To jooni mi yeesoto on no Almasiihu wardi nder duuniyaaru. E woodi surbaajo ilaa biyeteeɗo Mariyama, debbo on biyeteeɗo Mariyama faahan mo annda gorko. Amman debbo on biyeteeɗo Mariyama ɗum haɓɓi alkawal e goɗɗo gorko feere biyeteeɗo Yusufu. Mo hoobaaki mo, Allah wolwani Mariyama. Nde mo wi'i Mariyama, Allah suɓiima nder rewɓe fuu. Ruhu Allah no jippinoyte. A rimey ɓiɗɗo gorko. Nde Mariyama wi'i, Mariyama wi'i, min mi kuwanoowo Allah. Mariyama wi'i mo, non no Allah wi'i non ɗum laatoto. Nder ruhu toonti Mariyama wi'i, non no Allah wi'i non ɗum laatoto. Nde Mariyama nani belɗum. Nde mo nani belɗum, belɗum ɗum kanjum woni reedu ndu mo nani mo heɓe. Nder ruhu Allah o wolwani Yusufu. Nder ruhu wi'i Yusufu, nder ruhu wi'i mo taahul hoobaago Mariyama. Ɓiɗɗo on mo saayi ruhu Allah. Nden Mariyama rimi ɓiɗɗo gorko. Nden tokanaamo Yeesu Almasiihu. On ɓiɗɗo mo Mariyama rimata, kanko woni cisnoowo duuniyaaru. Nde Yusufu e Mariyama ɓe dilli faa birniol biyeteengol Betelehem. Nde ɓe njahi birniol ngol, ɓe tawi e ngol heewi duuniyaaru. Ɓe keɓa wuro to ɓe mbaalata. Nde Yusufu e Mariyama nden ɓe njahi nder bisaaji, nder hoggo bisaaji ɓe mbaali. Nde ɓe naati hoggo bisaaji ɗi ɓe mbaali, nden morimi biɗɗo biyeteɗo Yesu Almasifu. Nder jemmare nden e wodi goɗɗo gaynako fere den ɗo bisaji muɗum nder jesa ɗon to Yesu rima nden mala'ikajo ndebanji waban ganni ɓen waynaɓe bisaji nden mo wi durowo tahul habaru belɗum gaddanmami hande indimanama jisnowo mo rimete ɗon to bisaji nyamata nden mala'ika en go'o ngari eɓe malta Allah eɓe mbi'a jette Allah gonɗo dow asama nden Allah holli yidde muɗum e worɓe nden mala'ika en ɓen ɓe so'i dow nder durooɓe nden so'ndilli faa birnol Betlehem nde ɓe njahi birnol ngol ɓe tawi Mariama e Yusufu e ɓingel ngel nde durooɓe ɓen njahi nder birnol Betlehem ɓe tawi jeɗngel ɓingel mbiyeteengel Yesu ngel rimama nden ɓe mbaɗi ka gabi ko woɓɓe feere nde Yesu mawni anndi hunde ɗuɗɗum kayni ɗum Yesu waɗa hunde ko booɗa ko nyanderoore Yesu waɗa nde Yesu mawni waɗi duuɓi talati nden lilaɗo Allah wi'i raa gorko mo tokkoton nden ɓe njii wolinde Allah jippace nden ɓe nani haala Allah ka wi'i an woni ɓiɗɗo am mo jiɗmi gaɗa wolinde nden mo waɗi gawaɗgo wolinde ko Allah yiɗi ruhu Allah kañum wondi e maako mo hoyna nyawɗo nden mo lagga hunde ko laati ko booɗa Yesu e lagga faa e jinni Yesu holli no ɓi Allah ngam majum ɓi Allah o wari dow lehdi mari mo hisne en ngam sheyɗan Yesu huudata e sheyɗan Yesu waɗa hunde ko booɗa ngam Yesu tan wawi hisnugo en e junuba faa yaharugo en Yesu Allah tiine e yewanoygo ko Yesu wi'ata